This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni, baphulaphuli baka Radio 7 to 9 a.m. Kuvelile kambene negelona othetha nani. Ndiyanibulisa ke ngayo le njikalanga, ndiyanibulisa egameni lika Yesu. Mphulaphuli ke uyayazi bangabana xa uvelile kambenene ekunomathotholo wena kufanele kuthi uhambe ubize umakhelwane, uhambe ubize abantwana bakho, ubize umyeni, ubize unkosikazi, ubize udade, umntakweni, ubabize nabahlobo, ubabize kuzomanyelwa unomathotholo, ngoba ke indaba ezilungileyo ziyashunyayelwa, ilizwi eliphilileyo liyashunyayelwa. UYesu ongunaphakade ophilayo, okoyisileyo ukufa, oloyisileyo ingcwaba, ngoku ohleli ngasekunene kukababo, uyashunyayelwa. Ke mphulaphuli, lixesha laloo nto ke ngalenjikalanga ukuba ngabana ke sithi ukudlelana ngeendaba ezilungileyo zako ukuvuka kwakhe uYesu, kuba sazi uba wenzeni kwaye ukuba ngabana uthini ngathi namhlanje, yintoni nayifunayo, yintoni nasenzele yona, zithini kiindaba ezilungileyo namhlanje. Ke siniphathele zona, siniphathela ke siqala namhlanje i-series entsha ethi ubulungisa bukaThixo, okanye phaya esilungwini The Righteousness of God. Sizawujonga apho ke, which we looking ke at the righteousness that is by faith, okanye ubulungisa obuza ngokholo, obungezanga ngayo imisebenzi. Mphulaphuli ke sizawube sincokola ke sityatyadule sithi ke ukuqhaqha, sijonge nzulu ke apha ke kuso eso sihloko. Namhlanje ke into esizoqala kuyo izaba yi-introduction, intshayelelo, sijonge ke bangabana sizotshayelela sithini phambi kokuba ke singene nzulu kule veki ezayo. Kodwa ke mphulaphuli, ndiyakumema ke nganikhangela phaya kula manxeba okanye kula makhasi onxibelelwano, that is uFacebook, ujonge uvelile mbenene. Ukuba ngabana kuthe waba nobungqina from ilizwi olivileyo kuyo le nkqubo, khululeka mphulaphuli, ubuthumele urhwece bucala wena, uthumele phaya kwimeseji utsho uba ngabana evelile ndiye ndathandaza nawe xa ubuthandaza, okanye ilizwi olithethileyo liye landikhulula, okanye uphendule imibuzo ebendinayo, okanye ndimamela le nkqubo nje qho ngeveki, nalo utshintsho endithenda lubona empilweni yam. So ke mphulaphuli, ndiyakumema ke khuleka ke wenze kanjalo. Sihleli ke simamele, masiqale ke phambi koba ke mphulaphuli sichithe ixesha elininzi, masiqalise ke siqale sithandaze. Bawo wethu onamandla onke, our Father and our God, you are precious, wonderful, glorious. Akekho fana nawe, futhi akekho ngalinganiswa nawe. Wena unako ukwenza ngaphezu kokuba sicela nokuba sicinga. Lord, egameni lika Yesu siyakudumisa ke bawo ngalenjikalanga, sithi udumo, uzuko nembeko kuwe Thixo wethu namandla onke. Fika ke kumakhaya ngamakhaya, kubaphulaphuli ngabaphulaphuli, our Father and our God, uchukumise inhliziyo zabo mzali wethu onamandla onke, uphilise abagulayo Thixo wethu namandla onke, ukhulule ababotshiweyo, our Father and our God, egameni lika Yesu makuthi inhliziyo zabo ke bawo zivuleke, zikwazi ukuva nokwamkela ilizwi lakho, zikwazi ukwamkela ukushunyelwa kwalo Thixo wethu namandla onke. Right now Father, ndiyathandaza makuthi abo babona iminyango phambi kwabo ivaliwe ngalo mzuzu, my Father and my God, makuvuleke leyo lawo masango, baze bathi abo bebengafumani imisebenzi, our Father and our God, ngalo mzuzu Thixo wethu namandla onke, wonke umphulaphuli ophulaphuleyo odinga umsebenzi, makuvuleke lawo masango, baqashwe baphangele uThixo wethu namandla onke bazokwazi ukubeka ukudla etafileni kumakhaya ngamakhaya abo. Thixo wethu namandla onke ndiyathandaza ke bawo, yiva ukuthandaza kwethu, yiva ukukhala kwethu, ngoba wena uthi indlebe yakho ayikude ukuba ayingeva, nesandla sakho asikude ukuba singesindisa. Kwaye kwatsho ezwini lakho uba amehlo akho akuwo wona amalungisa, nendlebe yakho iyava imamele imithandazo yabo. Thixo wethu namandla onke siyazi ubuya siva ke njengokuba sibiza kuwe ke ngale njikalanga egameni likaYesu. Sithi dumiseka ke bawo ezimpilweni zethu, udumo uzuko imbeko kuwe egameni likaYesu. Amen. Siyabulela ke mphulaphuli ngokuba uthandazile nathi. Namhlanje ke sithetha ke ngaso esihloko sethu esithi ubulungisa bukaThixo. Namhlanje ke siyachayelela ke ubulungisa bukaThixo, intshayelelo okanye the introduction. Yintoni ubulungisa? So sawujonge ezo zinto ezo ke siphendule naleyo mibuzo ukuba ngabana ubulungisa obuyintoni, buza kanjani, uzazi kanjani ke wena ubulilungiso okanye bubo ubulungisa bukaThixo, kanye ingenzeka kanjani into yoba umntu abelilungisa? Kubhalwanga na kwathiwa akukho namnye olilungisa, akukho namnye. So sizawujonga ke ezo zinto ezo, siphendule, sizawuvumela ke isibhalo, siphendule isibhalo, siunderstande ke namaxesha kaThixo uba amaxesha sixesha phi ngoku, kwakuxesha phi ngoku, kwakubhalwa izibhalo ezithile, zazibhalelwa bani, zibhalelwa abantu batheni, baluhlobo luni, neziprofeto ezazikhutshwa ke ngelo xesha zazikhutshelwa bani, bantu baxesha phi, bantu bani. So sojonga ke ezo zinto ezo ke sikwazi ukuphendula and establish ubangabana ungubani olilungisa, okanye thina sibabubo kanjani na ubulungisa bukaThixo. So ndizamile ke mhlambi ukukunikeza impendulo ubangabana yintoni ubulungisa. Buthi ke ubulungisa is the righteousness of God is the divine attribute that described God as acting always in a way that is consistent with his own character. So ubulungisa bukaThixo yindlela ukaThixo yokwenza izinto ezenza ngendlela engaphumiyo kubuThixo bakhe okanye phaya ebuThixweni bakhe. Now when it comes to umntu ke, xa umntu ethe wabalisisi okanye sisithi umntu ke uthe wabalilungisa okanye wababubulungisa bukaThixo, kwenzeka kanjani? Okanye sukube kutheni ke xa kusithiwa umntu ububulungisa bukaThixo? Njengawe mphulaphuli, njengomphulaphuli ozelwe kabutsha, omamkeleyo uYesu, okholwayo kuYesu, ithi loo nto le wena ububulungisa bukaThixo. But ke ngoku phambi koba siyephaya ezibhalweni, but ke ngoku kwenzeka kanjani, yintoni okanye ubabubo kanjani ubulungisa? But phambi koba siye ezibhalweni nje, a general explanation yayo ke le nto ndiyitshoyo, uba lilo kanjani ilungiso okanye ubabubo kanjani ubulungisa bukaThixo. Number one, ukuze ube bulungisa okanye ubulungisa bukaThixo ubabubo ngolu hlobo. Phambi kokuba umamkele uYesu, unendlela ubusenza ngazo ingayo izinto. La ndlela ibi consistent with your personality, with in umntu onguye okanye i-character or characters and characteristics zakho. But ke ngoku sukela wazalwa kabutsha, mhlawumbi akuqalanga msinya, but at some point uzibhaqe wena ungasenzi izinto ngendlela oqhele ukuzenza ngayo. Uzibhaqe usenza izinto ngendlela kaThixo okanye ngendlela uThixo enza izinto ngayo. Let's say for example, wena umthetho wakho ubungabina compassion or uvelwano xa nangabana ubona umntu ohluphekayo, xa nangabana ubona umntu ogulayo, bekungekho kwanto echukumisekayo kuwe. usukela wazalwa kabutsha uzibhaqe so uyimvuze mvuze ye compassion okanye yo velwano xa nangabana ubona umntu okwimeko emaxongo noba kusempilweni okanye kuyinhlupheko uzibhaqe so uyimvuze mvuze yo velwano uzibhaqe so ucaphukela ukubona umntu egula kungase ungenza something ukuze aphile now xa ukutshintsha uqalisa ubona ezompawu apha ebomini bakho futhi xa ubona abantu abangazaniyo nayo Yesu uzibhaqe unentshisakalo yongathi ungabaxelela ngoYesu so zonke ke ezompawu ezo nezinye ke ndingazude ndizibale zonke but zizimpawu ezibonakalisa ubangabana le nto lithi ilizwi uyiyo meaning ubulungisa bukaThixo iyamanifesta okanye iya iziveza apha kuwe But now ke ngoku ubulungisa obubukaThixo bubulungisa obuphiwayo hayi obusebenzelayo sizawuyapha ezibhalweni obubulungisa abuzanga ngokusebenza kwakho akukho mntu obengabusebenzela ubulungisa bukaThixo ukuze abe bubo okanye abe lilungisa likaThixo Kufana noba injelendo, kufana noba abantwana bam, ngeke basebenzele ukuze babe ngabantwana bam. Ndibazele, bona akhonto bayenzileyo ukuze babe ngabantwana bam. Kodwa mna ikhona into endiyenzileyo, le iye ikhokelele ekubeni bakuzaleka abantwana. Bona akhona nanye into abayenzileyo, bavele bazalwa qha, baba khona. And ke ngophaya kube gazini kubaleka igazi lam bangabantwana bam iDNA yam uyifumana phakubo bona ukuze babe ngabantwana bam I mean ba inherita ifani yam bam inherita igama lam I inherita isiduko sam baba ngozikhali bengakhange benze into baba ngumbenene bengakhange benze into baba ne DNA yam bengakhange benze into ukuze bazifumane izinto ezi ingxaki yethu ke when it comes to uThixo thina sifuna ukusebenza ukuze sibe ngabantwana bakaThixo sifuna ukusebenza ukuze sikholise uThixo sibe ngamalungisa mntakwethu akho mntu wakwaziyo phansi komthetho they failed they could not become righteous yile nto uThixo ke ngoku athe wathumela uYesu wamthumela ukuze abe senyameni aphile abe ngumntu futhi a experience ezi zinto as experience wangabantu lento ithi Bible phaka ku Hebrews ithi he was tempted in every way so that it we do not have a high priest who does not have compassion who ongenalo uvelwano okanye ongavelaniyo nathi ongayaziyo lento thina esijongene naye nobangabana sijongane nene nokulingwa uyayazi ngobulingwe ngandlela zonke wa resist edithi ibhayibhile wa resist ukulingwa kwade ukubila kwakhe kwangamathonsi egaza meaning waye phansi koxinezelelo olungamandla wayexinezelelekile now ekuxinezelelekeni kwakhe then into ayenzileyo wahoyisa Ibe seyithi iBhayibhile akuzange kubekho lizwi linasiphaku, zange kubekho sono, akafunyenwa ngenasono, ufunyenwe elilungisa, elungile, esenzo kulungileyo. Now, ukuzenze loo nto, ebengayenzeli yena, ngoba yena unguThixo, uthi iBhayibhile kuYohane chapter 1 from verse 1, ithi ekuqalekeni, ulizwi wayekhona, ulizwi wayenguThixo, futhi ulizwi wayekuThixo. Na ibe seyiqhubeka ithi zonke izinto zadalwa ngaye futhi zidalelwa yena akukho nanye into ethe yabakho engekho yena now zonke izinto zidalwe ngaye nje futhi zidalelwa yena nje kungakhange bekho into ebekho ngaphandle kwanje iqhubeke xa uqhubeka na ibe seyisithi ulizwi wabayinyama sambona samphatha now lo lizwi obeyinyama ngubani ke lo nguYesu Now, lo Yesu ke ngoku lo obuye wafa wazothemthwa wathini and went through all these things thina bantu esithi go through waziva phakuye ukuza kwazi uvelana nathi kakuhle akwazi ukusithethelela kakuhle because he has experienced it xa sincwina sikhala uyakwazi ukukhala kwethu he has experienced it ithi wathatha imeko yesicaka akakuthathelanga ngantu njengento yokuchatshazwa uba ubuThixo bakhe okanye ukulingana kwakhe noThixo. No, ubeke ecaleni loo nto, wathatha imeko yesicaka ukuze eve okuviwa sithi thina zicaka zakhe. Now sinoThixo wenze loo nto. Now xa siyibiza loo nto sithi is the great exchange. So xa sifunda mhlawumbi masiye pha ku 2 Corinthians, so funda nje sibe sesivala pha ku 2 Corinthians abase Korinte besibini isahluko sesihlanu ivesi yamashumi amabini ananye ithi kuba lowo ungazani na sono wamenza isono ngenxa yethu ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo. Now lo bengazani na sono beyintoni belilungisa futhi ebubulungisa bukaThixo. Now when yena ongazani na sono wenziwa isono ngenxa yethu ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo, meaning there was an exchange. Wathatha isono, it was so much that he became isono, waba sisono thina saba bubulungisa. Now ube sisono, wenziwe isono ongazani na sono ukuze thina sithini sibe bubulungisa bukaThixo. So this is what happened. Lento yenzekileyo leyo, it's what we call the great exchange. UYesu ethatha indawo yethu, thina sithatha indawo yakhe. Yena ethatha indawo yethu engenzanga sono, but ngexesha semnqamlezweni ebesisono, he became sin. Lento iBhayibhile, isono sethu sabethelelwa emnqamlezweni kunye naye. Ngexesha ebethelelwa emnqamlezweni akusenguye nje, but sisono, sigwetyiwe isono emntwini, sigwetywa kuYesu emnqamlezweni. Phambi koba ke mphulaphula sidla ixesha elinintsi, ixesha lethu liyasiphelela ke namhlanje. But eyona nto ke ebendifuna ukuqinisekisa ngawo okanye ukuyitshayelela bubulungisa bukaThixo uba buza kanjani. Akukho ngemisebenzi, mnye osebenzileyo nguYesu. Thina akukho misebenzi sinokuyenza ukuze sibe bubulungisa bukaThixo. Akukho misebenzi sinokuyenza ukuze sibe ngamalungisa. Ihamba iBhayibhile ithi phaya kuRomans 4, ithi it was accredited to Abraham. Abraham believed God and it was accredited to him as righteousness. Iqhubeke ithi when somebody earns something, does works for something, it is not accredited to them. It becomes a wages. They earn it. But Abraham did not earn righteousness. Wabuphiwa, wenziwa ilungisa, wabalelwa njengokuba ulilungisa hayi ngemisebenzi kodwa ngokholo. Nathi ngokukholwa kwethu kuYesu sibalelwa ngokuba singamalungisa ngoba sikholwa ukusebenza kwakhe, sikholwa imisebenzi ayigqibileyo awayigqibe eCalvary. Thina singasebenzanga. Mnye umsebenzi odingekayo kuthi kukuva ivangeli. Mnye umsebenzi odingekayo kuthi kukukholwa sisakuliva ivangeli. Now as undiva and as ukholwa, you are becoming and you are being made the righteousness of God. Uve udaba olulungileyo futhi wabe sowukholwa. Ukholwa ntoni? Ukholwa udaba olulungileyo. Now ngokukholwa kwakho, you have become ubulungisa bukaThixo hayi ngemisebenzi. But bendimoshile izolo, akukhathaliseki bubumosha izolo, even if ugqibo mosha now 2 minutes ago, okusala ngoku ngalo mzuzu ova oludaba futhi ukholwe uyenziwa ilungisa. UYesu ithi iBhayibhile xa ithetha athi uYohane ethetha ngaye athi nantsi imvana kaThixo ethatha isuse isono sehlabathi. Nantsi into ayenzayo nayenzileyo kuwe, ufike wathatha, akathatha nje wathatha wasusa isono sakho. Now in the source where you are finding a necinyiweyo kwabhalwa ngaphezulu kwapenda phezulu, because you can dig and find it. Lena isusiwe ayiko, it does not exist on your records according to God. And phaya kuThixo ayiko. Lenti kwenza ke mtakwethu ubulungisa bukaThixo. Ukuba kukholiwe zezindaba uzivileyo futhi zikuchukumisile lapha ngaphakathi, mntakwethu yenza lo mthandazo emva kwam ukuze nawe ube lilo ilungiso okanye obubulungisa bukaThixo obungezi ngemisebenzi kodwa obuza ngokukholwa. Masithandaze ke, wenze lo mthandazo emva kwam ithi Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela izono zam. Namhlanje ndinikela kuwe ubomi bam, ndinikela kuwe ingqondo yam, intando yam, umzimba wam, umphefumlo nomoya wam. Iba yinkosi nomsindisi wempilo yam. Namhlanje ndizalwa kabutsha, ndizalwa nguThixo. I belong to the family of God. Ndiyabulela ngomsebenzi owenzileyo wawugqibe Calvary. Ndiyabulela Yesu. Thank you. Ke mphulaphula uba wenzile ke lo mthandazo ndikrwece ke phaya bucala kuFacebook uthivelile Mbenene uzandifumana ke phaya ube sosithi ukuba ngabana uthandazile wamamkela uYesu. I will direct you, I will give you directions ukuba yithini, ndikucebise ke depending uba undimamele phi, uba leliphi ibandla endingakuthumela ukuba uye kulo ube inxalenye yabo yalo, ngoba ke kubalekile ukuba usamamkela uYesu ube inxalenye yabanye abazalwane abacinga njengawe nabenza njengawe. Siyabulela ke mphulaphule, ube nobusuku obuhle.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.